najimsafi.com.
Combination sounds.
Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Yesu, nimemuhakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Baba yangu, ni jemedari yeye, nitashinda vita.
Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita.
La 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 Ninaye Yesu, nimemuhakikisha, jemedari wa mimi, nitashinda vita. Ninaye aliyenyamazisha wa Misri wote, tengenezaji ya mali pasipo njia. Ninaye Yesu, nimemuhakikisha, alishuka kwa Danieli, hakuliwa na simba. Ninaye, nimemuhakikisha, aligeuka fimbo ya Musa, maji yakagawanika. Ninaye aliye tikisa dunia, ni peke yake tu. Ninaye, nimemuhakikisha, amepigana vita ya kwangu, na mimi nimepona. Ninaye, nimemuhakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye, ninamkubali, katika yeye, nitashinda vita. Ninaye, nimemwelewa, katika yeye, siwezi potea.
Ninaye Yesu, nimehakikisha,
jemedari
wangu, nitashinda vita.
Ni yeye tu.
Ninaye Yesu, nimehakikisha,
mwenye ushindi,
jemedari wangu,
haleluya,
nitashinda vita.
Dunia,
ninaye Yesu,
inainama,
nimehakikisha,
ni vyote,
jemedari wangu,
haleluya,
nitashinda vita.
Ni Baba,
ninaye Yesu,
nimehakikisha, kushinda na simba. Ninaye mwamba wa milele, jemedari wa dunia, ushindi ni wetu. Ninaye aliye jitukuza vizazi na vizazi. Ninaye ambaye kaburi nilimwachia, ameshinda milele yote. inaye nimemuhakikisha, jemedali wa mimi nitashinda vita.
Inaye Yesu nimehakikisha,
nimehakikisha
jemedali wangu
ndiye Yesu
nitashinda vita,
sitapotea.
Inaye Yesu
vile
nimehakikisha,
hajawahi kushinda,
jemedali wangu
hajawahi
kushinda
vita. Ni Baba,
inaye Yesu
ni Baba
nimehakikisha,
anatuchunga sana.
Jemedali wangu
nimehakikisha, mimi nitafika.
Inaye Yesu
mimi nitafika, nimehakikisha.
Jemedali wangu
ni jemedali,
nitashinda vita.
Ni jemedali, ni jemedali, ni jemedali wa dunia. Mile hajawahi kushinda, hajawahi kushinda. Baba, anatuchunga salama. Hallelujah.